Batakewol Paul ɗiɗabol ha Tesalonikien. Fasduwol gotol. Batakewol ngon iwi ha Paul e Silas e Timote. Yahugo ha jama'are masihinko'en wonɓe ha Tesaloniki, ɓe yimɓe Allah, baabirawo men e jawmirawo men Yesu Almasihu. Allah baabirawo e Yesu Almasihu, jawmirawo men dokka on mo'ere e jam. Onon derɗiraɓe, ɓerɗe amin kewi yettore, sei min getta Allah fore ngam dalila moɗon. Kanjum ɗum fotti ngam nuɗɗinki mon ɗon mauna masin, yide hakkunde moɗon boɗon ɓesdo yeso. Ngam majum min ɗon mantoro on nder jama'aje yimɓe Allah fu. Min ɗon gecca ɓe no on jogori nuɗɗinki mon, on muyananɓe toyare e boneji fu. Kanjum woni seedam kuno Allah hitortoɓe gonga. On ɗon jara bone ngam laamu Allah, be majum o latinan on fotanɓe nastugo ngu. Ngam Allah huwan ko fotti, o hitoto ɓilloɓe on, o ukkananɓe ɓillare. Amma onon ɓilliɓe jonta, o siwtinan on be amin, kanjum ɗum latuto sa'i Yesu, jawmirawo men mo asama, wangata ha duniyaru, kanko e malaika en mako, seedoɓe bawɗe mako. O waran be yite huɓɓange ngam ha o hito heferɓe ɓe teddinayi Allah, e ko ɓe ɓe ɗowtanaki ɗin jila jawmirawo men Yesu. Kamɓe ɓe hitorteɓe halkere duminde, e sendeteɓe ɓe jawmirawo e teddungal bawɗe mum. Ɗum latuto nyalade go, to o wari ngam ha yimɓe mako teddinamo, nuɗɗinɓe mo fu kayɗinamo. Onon bo on gondanɓe maɓɓe, ngam on nuɗɗini seedam ko amin. Ngam majum min ɗon do'ano on foroy, min ɗon toro Allah men fottina on heɓugo ngendam ɗam o ewni on ha muɗum. Kanko ɓe bawɗe mako hebbina anniyaji mon ha kuwon boɗenga, o timmitina kugal nuɗɗinki mon. Bana ni teddinirton inde Yesu, jawmirawo men, kanko bo o hokkan on teddungal. Ɗum fu ɗum latoto be mo'ere Allah men e jawmirawo men Yesu Almasihu. Batakewol Paul ɗiɗabol ha Tesalonikien. Fasduwol ɗiɗabol. Onon derɗiraɓe, on ɗon ndena jawmirawo men Yesu Almasihu wara, en mofto ha mako. Amma min ɗon toro on, ta hakkiloji mon ummo law, ta on kula to goɗɗo wi on nyalade jawmirawo wari. Tema goɗɗo waɗan annabaku bana non, malla o waja on ɗum, malla o wi'a minin min bindi ɗum nder batakewol. Ta acce goɗɗo esta on konoy, ngam nyalade majum warata, sona yimɓe ɗuɗɓe arta, turtana Allah, neɗɗo kalluɗo bo wanga, mo hoddiranama halkere. Kanko o dartanto ko ɗume ko yimɓe cujidanta, ko ɓe mbiyata ɗo wanteɗo. O ɓurnan hoore mako dow ko ɗume fu, o joɗoto nder haykaleru Allah, o wi'an kanko woni Allah. On ciftorayna, mi wi on ɗum fu sa'i miɗon no wondi be moɗon. On andi ko haɗata ɗum latago jonta. Amma to sa'ire fottande waɗi, neɗɗo kalluɗo go wangan. Bawɗe turtol sirrije ɗon kuwa ko jonta bo, amma kuje go latatako. Sona to kaɗanɗo ɗe sotti, nden kam ɗe latoto. Ɓawo majum, kalluɗo go wangan. Amma Yesu jawmirawo men baranmo be pofɗe hunduko mum, halkanmo be banguki mum sa'i o waroyta. Kalluɗo o waran be bawɗe saiɗanu, huwan kure mawɗe e kayefiji pewoji. O estan majjuɓe fu be hilaji mako kalluɗi, ɓe majjan ngam ɓe cali yiɗugo gonga ka hisnannoɓe. Ngam majum Allah nelananɓe bawɗe esto ha ɓe nuɗɗina fewre. Ko ɓeye ɓe nuɗɗinayi gonga, ɓe coyori junuba ɓe hiteteɓe. Amma sei min getta Allah foroy ngam dalila moɗon onon derɗiraɓe. Jawmirawo yiɗi on, Allah suɓi on ha on arta hisnego. On kisan ngam ruhu Allah ɗon huwa nder moɗon, ngam on nuɗɗini gonga bo. Min gaji on linjila, be maka Allah ewni on ha on keɓa geɗal mon ha teddungal jawmirawo men Yesu Almasihu. Ngam majum onon derɗiraɓe, tabite, jogite ko min andini on be bolle amin e batakewol amin. Allah baabirawo men yiɗi en, hokki en tammude tabitnde, tiɗɗini ɓerɗe men ha foroy be mo'ere mum. Kanko e jawmirawo men Yesu Almasihu nde'itina ɓerɗe mon, dokka on sembe huwugo e wolugo ko woɗi. Batakewol Paul ɗiɗabol ha Tesalonikien. Fasduwol tatabol. Ko lutti wi'ego onon derɗiraɓe, nda ɗum, do'ane min ngam ha kubarol jawmirawo sankito law, yimɓe ɗuɗɓe teddinangol bana ko laati ha moɗon. Tore Allah bo ha o hisnamin dabareji yimɓe wonniɓe halluɓe, ngam na yimɓe fu nuɗɗinta linjila. amma jawmirawo kolnido. Kanko o sembidinan on, o ainan on gam ta saidanu heba do'ugo on. Gam dalila jawmirawo min don koli on bo, min andi on don kuwa ko min umri on, ko yeso bo on kuwandum. Jawmirawo men Yesu Almasihu doa berdemon gam ha on tokko yide Allah e munyal mako. Onon derdirabe, min don umra on be inde jawmirawo men Yesu Almasihu, on dayo derdirabe lati be mbatenda men. Be dawtanaki umroje de min dokki on. On andi boddum no min jodori chaka modon. Tokke min, gam min lataki mbatenda men. Min yama nyamdu goddo mere, sonato min jobi. Min torri, min chomi, min kuwi jemma be nange fu, gam ta min teddana komoy modon. Fakat, min ke anno dabbugo ngure ha modon. Amma min badi koye amin misalu ha tinare, ha on tokko min. Yake min onno ngondi be modon, min bi on. To goddo salake huugo, ta o nyama bo. Kanjum gam min nani wotbe modon lati mbatenda men. Be kuwata sam, amma be don nasta hala kayalaibe. Irin mabbe, min don pelabe. Min don umrawebe inde jawmirawo men Yesu Almasihu. Sebe ndea, be kuwa gam be nyamna koe mabbe. Onon derdirabe fu, ta chome huugo kowodi. To goddo do tanaki umroje amin der batake wol ngool, mandemo, ta kautebe mako ha o semta. Amma ta ndaremo bana konnejo. Sei pelon mo bana derdirawo. Jawmirawo, mardo jam hokku on jam konde be konoy. Jawmirawo wondu be modon fu. Nda kofngon bindumi be jungo am. Paul, ni bindol am. Kanjum woni sedam ku batakeji am fu. Mo ere jawmirawo men Yesu Almasihu wondu be modon fu.